It's Mike and the Mike Center. The ladies are about to remember you, my brother. Now hear this.
Oba nomu nonya nae, ogwa mwesubi, moka makulaba, makunjukira, owa, inkusa mwamanyi, akumanyi Yesu, memena ko. Chicose yo sigo sabe, ole se chibi, mukamo molabeko, onga tambuza vigere yeuo, na yeko la banga watakula baho, mcho kwa mumanyi kiriza, akunjukira, owa, oba domo no nyanae, okwa mwesubi, mukama kulaba, akunjukira, owa, nkusa mwamanyi. Akumanyi Yesu, lemena ko, akunjukira, owa. Ebirowoozo byali na joni, birungi kubanga ya kutonda, akulowoleza bulungi obeewo, unatera okusanyuka linda. Abamwesiga balinga olusozi, Sayuni terujulo kuka, mwesige lemena ko. Kubango lwalera kunjukira oba nomu nonyanae ogwa mwesubi moka makulaba akunjukira owa nkusa mwamanyi akumanyi Yesu lemena ko akunjukira owa munyumba ye oli mwana esala ya jiwulira kubanga maziga kachaga sangula aumoza bakoi wachisa tira vya abantu bakunjukira telilu sozilu wambu ujali mukama zona ya zisetiza watembera joita muwola bangenene mumasoka labanga ntono ea njukira mulonde kai na ulwa lera kunjukira uba mbuno mwesubi muka makulaba akunjukira owa nkusa mwamanyi akumanyi Yesu lemena ko akunjukira owa sinda tuina katona watakubila yu walwe bintu vya teke singa vivyo ni wankubande waliwo wababilimu kubusive mchombo chanu wabufamu kubango lwalelo wasumululwa oba domo nonyanae ogwa mwesubi muka makulaba akunjukira owa nkusa mwamanyi akumanyi Yesu lemena ko akunjukira owa. My brother, you don't need to cry, you've got a mighty savior just by your side. He's about to remember you, my brother, he's the redeemer, your life controller. Lose no faith, you get to be a believer. Unatilo kukwata kuchama geno cho, mchala wa muleta, mwami wa muleta. Endwa dezale masgenda kunjukira kati, kulabango weleza. Mumafuta wa manji, abantu basumulo lwa kweyongiro munonye. Mwana kubila yo, ono kiriza, si mwana wa mtu kulimba wajukira abantu be. Oh, no, tewe mulungu nya kubila yo. Oba domo no,
ogwa mwesubi
muka makulaba akunjukira owa nkusa mwamanyi akumanyi Yesu,
akumanyi Yesu,
lemenako,
lemenako, lemenako,
akumjukira,
akumjukira,
obadde omunoonya,
obadde omunoonya,
ogwa mwesu,
ogwa mwesubi,
mukama kulaba,
mukama kulaba,
akunjukira,
akunjukira,
nkuzama maanyi,
nkuzama maanyi,
akumanyi Yesu,
akumanyi Yesu,
lemenako,
lemenako, lemenako, lemenako,
akunjukira, obadde omunoonya,
obadde omunoonya,
ogwa mwesu,
ogwa mwesubi,
mukama kulaba, akunjukira, oh, oh, nkuzama maanyi,
nkuzama maanyi,
akumanyi Yesu.